I've never seen my life on the line. Wonder how I'm gonna view it all in the end. Falling for shallow guys all night long. Falling out of time with others, but in the end, I wanna declare I made my amends. I'm feeling what I'm saying. I'm alive and no, I'm leaving my mind. Leaving my mind. One day in the end.
One day in the end. Have knows what else could have done. Where have you gone?
Sao sao mai sao sao yasikhumbese ngishilingane zethu afunde usithandaze inyanga iphelile bayasikhumbese ngishilingane zethu afunde usithandaze abane amali abane amali abane amali lutho abane amali abane amali abane amali abane lutho abane amali abane amali abane amali lutho abane amali abane amali abane amali abane lutho
Abanamali basibiza ngamablesa Isobashaye baxebula idepression Hawuhlala phansi nehlukane nefashion Baphila kanzima, badonsa kanzima Baphilela ingane Impilo yinzima, bathwele kanzima Baqedwa ingane Ngiphelile bayasikhumbese ngishilingane zethu afunde usithandaze Ngiphelile bayasikhumbese ngishilingane zethu